studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
onon tawda be studio tamani o sa yo saki ko modo Ousmane Dicka halanton kabaruji gondi do di juude maison de la presse le bamako nu jire wonane to bogi jande to tijje no be chapande jeyon yaadu no be agence ngaji di njaaji ke kenya bamako kanan ko be leddi cimmini be e wi horaje hijji hitande hikande dabareji fu kubindike fa hono hijjobe fu ngarta le leddi meden di le jam e cellal gohoro mamali non huncani hore hono jukkaje de oni bami sariya mudum fewde e leddi ndi gofanama wi ana domti fa golle bura hala gollobe sotal mamali teldu peccike hakkunde syndicat ngaji didi syndicat gollobe nodditel STSMO kani e goddo mo walde e mudum hakkilo nena arana o hayfidide ba o du hono yeddude sariya e leko banque mondiale tongi ko sukabe rewbe ujunaji capanɗe nayo e go on ɓe jottinali duuɓi sappo e jetti nannete e dewle ley hitande fuu nanna mali yo leydi joɓerɗi fewde e oɗo golle weɗi goni sembe kabaruji ɗi men jogani on bisinnonol on e dow studio tamani hijjenoɓe yaadunoɓe agence ngaji ɗi won jaajiɓe kikiɗe kenya bambako ɓeɗo capanɗe joyon beltika ko garti le leydi ndi ko nenno jokkuɓe hen ɓe yo jemma ko o garti hoorejo hijji hitande hikka ndeda wi dabareji fuu ana kuɓindi fa yaaɓe fuu hono jacco le leydi men ndi tawe torraki keɗɗono Mamadou Samba Seck e Ousmane Niali Boubi
mo miijo anniya golle yuttinaɗo woni e hakkillo ɓeɗo hijjoɓe ardiɓe rutade ɓe nder nokku jippinirde lanaji bamako lolliɗo Modibo Keita yogoe mabɓe kay gaɗi sujudu ɗon e ɗon hollitinde weliyuki mabɓe rutade nder leydi ndi kadi ana oɗo hajja madame Sidibe Coumba San Cissé
Allah wallimi min jeeyi min kijjoyi baasi fuu min kaɓay nenno miɗen jetta Allah sanne miɗen ceyidu fa sanne miɗen mbawi wiide alhamdulillahi torra fuu hewtaki min ina yimɓe amin fuu duwawu ɓiɓɓe mali fuu kañe alsilami Allah fuu
so hijoɓe ɓe gouvernement o naɓiɓe kolliti mette mum en bangal jogol mabɓe nder kabaru hijjore nde ɓe yimɓele agence uji golnoɓe koye mumɓe kay kollitali ɗum saabi ɓe mbi ɓe lenede noon bangal muɗum kadi ɗen kanko Elhaj Ousmane Traori
miɗen ceyi sanne min jeeyi e jaam min garti e jaam miɗen celli min keɓi min kijji min gaɗani hoore amen duwawu min gaɗani leydi ndi fuu duwawu min mbawa wiide min keɓitiɗal sabi saabi Allah min jeeyi nenno min mbawa halde haalatiɗ Allah saabi fuu won e hijjoore
madame Kamati Lalla Haydara hoorejo agence moniɗo kabar dawol holliti weli yonki
makko
en jetta Allah mawɗo o yaade e wartude e jaam min eɓe jaadumi fuu le guɓallal ngal wonɓe gardumi hannde sekkitotoɓe warde garan ñande sappo lewru ndu inchallah hono o wattu goto tiɗɗallaji gaɗi seeɗa dow lawol ngol kaɗum wajibi noon se wona ɗum ka tiɗɗallaji gaɗa e sanne alhamdulillahi min keɓa tiɗɗallaji kantiɗi miɗen jetta
hikka ko ɓuuri hijoyoɓe ujunaji sappo e ujunaji tato jaaɓe leydi Mali gon jaaɓe haramini tunno hinnade golleji hijjore
ono mbawi hokkude hakkillaji maɗon dow bema ame ande Facebook na Twitter na du noddo numéro ji 75 84 11 11 na 75 84 12 12 fandokon kumiɗo ɗo gouvernement weltike e ko conseil de sécurité ɓami sariya jukkoje fewde mali e wi ministre kumaniɗa kono mali e leyɗe goɗɗe gouvernement ɗo wonno ɗo woni hono banggal ƴengigo golle kawral ngal waɗi du noddaga fewde guɓe ɗe ɗum ciññinɗe kawral ngal ɗe du jaaɓa ɗon keɗe ko kanko Abdoulaye Diop o haalde e Juliette Koulibaly le faccitago Mamadou Samba Seck
Le gouvernement du Mali salue donc
laamu leydi Mali ndi na yetta sanne o leyɗe sappo joyi jeyaɗe nder fedde ndenago oni ɗe ndenti huncande hoore sariya wullo 2374 ngollo hitande 2017 yamirowol kabaru jukkoje jukkoje pawiɗe dow haɗugol dawol e kaje raffinawtorade jawdi resaɗo fewde kala neɗɗo ma guɓal pabotoɓe haɗugol golleji talkuru ndu bangal tawede imadraji jiddoji ko faccitina nder nduɗo talkuru ma taccude lawol mobilaji gadanoji leydi Mali faba ngure ma hadde ngure nde feccede ma dunno landindirna gollude na darnade almusaɗɗa bonnodaji fewde gollirde mawɗe nder gure na nder ngalluje fewde e dental guɓe kumaniɗe lugaji na solosaɓe leydi Mali ɓe munisma ma golloɓe woniɓe ma dun maggal pat en kedde arnaru ndu hono fedde G5 Sahel hande huncenede hoore e liko rata ko Barkan EUTM e ko nande mum en
La force Barkan EUTM et d'autres
Kawral fu wala hakkunde syndicat ngaji didi sotel mamalital di nenno syndicat golloobe nodditeedo STSMO wulitike sariya syndicat goddo golloobe sotel man nodditeedo SESO nenno hoyfi odo godududu yeddude sariya fawarde e gollidinde horebe nde e goddo horebe gollidinde e wi mudun nenno sariya hakkuno dido sariya jotta hakkunde dido syndicat ngaji didi nyande noga e jeddi leru septembre nu ST SMK darti SES ITF fawarde e yopude ko wondi ko nen sayon dumbiya secrétaire général STSM wonko halde imrena kilumayga kedena mamad samseku
Ce syndicat ne respecte aucune.
Oh, le syndicat, oh, tapata ko fi, seria kawar syndicat ko. Et misalo, lam lady malindi, yopani non yimbe le syndicat, boutlo fouf, jogade sembe der soutenma, ouni, sentel ngondo e fed de INTM, hakke, sapu, litemadere, ner kabar soda sota get a gulirende, onan de golo bejati. Ka yimbe le syndicat keso, oh, jabanali fi, oh, do alahali. Duna yedda, seria hakuni syndicaji. Wat jun, oh, njoti ni kabar moutun no sudu seria, ouni tribunal commende. Ila amen yo sariya majina odo syndicat o ko be collectivité de kambe uri sembe ko torri min sanne min dardi juge o fo e mabbe jukoje yo be jobona min dun njoddiji batte torraji de bi sambiniidi e faliki hakunde amen e horbe amen be e nawturke dun faaba mo be do ngadanta syndicat amen o kala nyande premier me den ko be kebi ko na buri ko minan min kebi ko
ils ont eu plus que nous devons avoir
Hono syndicat goddo o secrétaire général mudun dun SES hunchani hore de do kayfoje kanko Saidou Dia o holliti kedaade ganan dongal nenno be domto hono jabu kanan kobe tawdo be sariya kabe kede ko haldi Fatia Tra le fatitango Mamad Samsek
Allah matière je pense que
il bangal mudun mi milawide be jafi hadde syndicat amen o hinnade golle mudun hakkile am leedi malindi do leedi sariya non yimbe le andanbe kabaru sariya noddon sariya na wodi andanbe sarebe dun nangudi denno yobbe do bilta kabaru mudun den andi wide be jotini kabaru mudun yimbe le sariya denno yobbe joppa sariya golle mudun yobbe kuncena hore kabaru mudun
cette question aussi brûlante
bibbe rewbe ujunaji chapande nayo e go on nannete e dewle ila kibinal duubi sappo e go hitaani fuu mali yo leydi njoyoɓirdi leyɗe gondude e oɗo golle honjotoɓe yogaɓe ka noon kolliti o golle ana wondi e yarde caggal batte ko rewɓe gondi e janngude fawarde e jaalade ley artagol golleji kanko Ali Tunkara dunke faamu neɗɗaku wonko haali e Mariame Koulibaly keɗɗena Mamadou Sama Seku
sa yi imbel amen hewbe njoppi kabaru suddede ila yonali e do hulita wide yo hunde de jeyda ka fe e dina do buri fuf der tawangal amen non wattu jun o worbe e rebe fuf na puti bangal jande e fam denno kabaru suddede ila yonali yari tiagal sabi mu fuf na huntani hore jande e fam bangal sabuji di do batte der tawangal amen gal mi joji kewdi na jogori non debbo hononi hunde sudu denno kabaru jande e fam mabbe na yaba non sanne ka wakkat jun o mo fuf fami wide worbe rebe fuf nakasindini jande e famu denno faysu hadi odo jowala edi holita wide dar lefolede men de woni ko suddede ila yonali notorte non
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
ngarte e kabaruji region ngaji meden ke ben famtan on vaccination bangal nyaw jande nodditeedo tetanus o fuddama kene le suudu docteur Seskom Kayel nenno suudi docteur tati chuba fa kuufina nono ku kutina o do golle do heewi rewbe be duubi sappe joy yaade chapande nayo jeneo gonda hen libal sappo suudi chami dabaaji du njaadi e ndiyam gesa du njodima le toboji nyande alande le wete bugu le region sego o e wi laami be mangal paden non yimbe temdere e sappo e go ngondi ngoni bonoraabe du e le odo angaru kuchala anaba do chapande jeyon horebe baale jogala jande hono gotonaabe ardo janginirde en ono dokkondirbe du hakkilo kenya do dabareji hitande jande 2017 yaade 2018 tiidalaji jogalaji fu hono njobinama kewal hono sukaabe le suudu janginirdu so temedere chapande jeegom suka jango woni ko buri fu haalede hakkune mabbe yo kap kujala teknikumal e latagol odo batu yo di kaddede e dido kabaruji kedde hedal fa hande yewtere man yeso yen tawde jango